A city in the house.
Say.
Nah, real.
Me. Nachiona meme. Nachiona meme.
I see me internationally. I see me overtaking Wale. I see myself, I see nobody, nobody else. Napigia goti, Mungu bwana nifanyiwe pesi. Namona baba moja tu juu, najiona mimi. Namona mama moja tu chini, najiona mimi. Naziona chuki za upendo, najiona mimi. Mabegani msalaba wa ndoto, mtoto wa mageto. Ziwe kweli zisishe kisongo, segere ya keko. Juu ya kweli ndio ni fie Steven Biko. Najiona mimi naponzia mabadiliko. Fikra potofu, badili hizo. Ndoto siku zikalia, skani mkilia lia. Ndoto ni kuamka, mbio kuzikimbilia. Mziki unahela mwanzo unapoingia. Hela nyingi ziko mwishoni utozifikia. Hapo kati kuna kisu suna jampia. Walipapa wabakaji mpira watotumia. Ulikuwa mpaka podo tapakwa dukadea. Na usiambie mtu labda Yesu wa Maria. Babani kiwa club na kunywa loko beer. Naomba mziki unaopigwa uwe ni loko pia. Nyeusi kwenye t-shirt ndio logo gear. Makini Jona bado mafloni floni pia.
International.
I see myself, I see nobody, nobody else.
Eh
Mungu bwana nifanyiwe pesi.
I see me internationally. I see me overtaking Wale.
Nachiona meme. Nachiona meme. Najiona mimi na mitasi tuli Mary Mary. Utundo kitu changu mimi Harry Harry. Maxi za show zangu ni A very very. Natia neno hallelujah kwenye Halle Berry. Wametuacha mbali na zao serikali. Wakiunda magari, serikali yangu bado inaunda leseni. Ndio maana najiona mimi tu nikiunda top 10. Na amka na hangover ya hela sem kina deni. Na amka na hangover ya sira sem kina dem. Na kili hizi ndoto ka ndoto si Grammy, BET, MTV and Channel O. Wakilisha daraja mbili na ngale low. Najiona mimi juu ya mami low. Mawazo juu ya pesa zangu anda mapilo. Lord Jesus my hero. Oh, naona injili na shilingi singili. Kanisani sitilima nani. Sigara saratani singilima. Dukani ni shida umasikini. Ndo mana kitana uwa. Sugar mami ajui kushika mwana shika muo. Utashika hela ama doa.
Internationally. Me overtaking Wale.
I see myself, I see nobody, nobody else.
Eh
Mungu bwana nifanyiwe pesi.
I see me internationally. I see me overtaking Wale.
Nachiona meme. Nachiona meme. I see me looking nice, I see. Nyeusi kwa boda boda na ma-ice, I see. Your girlfriend look at me twice, I see. Na si makosa yangu, I'm sorry, I say. I see me internationally. I see me overtaking Wale. I see myself, I see nobody, nobody else. Napigia goti, Mungu bwana nifanyiwe pesi. Mwanzo na mwisho siniwe alpha na omega, yes. Nalisha neno kwa kila rika na kila ends. Misi jino kwa jino, nyoka kwa kisigino. Zima ni lako neno, makini Joe wa Simon. Ndoto zangu sio limo, zine. Moringe soko ine. All I do is hold up, all I do is win. Najiona kwenye hela mingi, chap chap shule mingi. Kauli yangu mbiu ni kauli kata, uskati ringi.